sar ñet ngor sa samuel nak mom di liggeyel aji sax ji fi kanam eli yalla defna samuel yonent kaduk aji sax ji newon na ca yoy jamono peñu mu lerit tu mu ranke won na mu am bes eli tedd famuy tedd naka jek fek beut ye nakhari ba danaka gisatul boba lampu jamo kay wi yalla bi feegul te samay la ngi tedd ci bir jamo kay wi aji sax ji fi galu yalla gi nek aji sax ji wo samuel mune mangi daldi dawba ci eli neko mangi du yamo wo eli neko wo te wuma de delul teri mu delu tedd aji sax ji delu wo samuel samuel jog dem ba ci eli neko mangi du yamo wo eli neko wo te wuma de dom delul teri boba samuel xamagul won aji sax ji de kaddu aji sax ji dikeleguko won aji sax ji woti samuel ñettel bi yon samuel jogoti dem ba ca eli neko mangi du yamo wo eli nak xamne aji sax je wo xale bi mune samuel demal teri bu la wote neko aji sax ji mangi lay deglu sang bi waxal Samuel delu tedd famuy tedd mu ko defé aji sax ji dik taxaw woti ko nawo neko Samuel 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 ne mangi lay deglu sang bi waxal aji sax ji ne Samuel mangi dey di waji def ci dig ban Israël mbir muy bur nopi mbollem ko ko deg isub kérok ma matal ci Eli mbollem luma waxone ne moy dal wa kërëm ndorte la ba ca muñ ka waxon na ko ne ko dina tek wa kërëm mbugal mu sax dak ndax ñaawteef gu ay doomam nekke di ñakke yalla teggin mu yekko te jubanti wu len lolo walal ma giñel wa kër Eli ni du am mukk ben sarax jur ba benen sarax bu len meuna jot ci sen ñaawteef ci kaw lolu Samuel tedd ba ca suba sa mu tijji bunti keur aji sax ji waye ñamawula netali Eli peñuma Eli nak woko neko Samuel dom ana nga Samuel neko mangi Eli neko kaddu gu mo la wax lu mu doon meuna bu kay so meuna be lenn ci limu la wax yalna la yalla tek nakar wu gëna tar Samuel wax ko lepp ne bu ko ci dara Eli ne moy aji sax ji liko soop nako def ci kaw lolu Samuel di mag aji sax ji and ak mom wacul genn kaddu Samuel mu fanan al nonu la Israël gep ragné la dalé dan ci bëj ganar ba ci Berseba ci bëj Salum né Samuel taxawna taxaway yonentu aji sax ji aji sax ji nak wé ko feñu ci silo ci kaddu aji sax ji la ko aji sax ji dan feño ci silo